How many times do I have to say I'm sorry for the wrong that I have done to you?
NigeriaPhoenix.com.
If I could, I'd go back and change. But I'm flesh and blood, baby, I make mistakes. Oh, not to want to make a cosa. Sasa, if you've been a choker, hands in our bone is a man. So how was hotel near routine? Chochote nilipofanya nitawezaje bila wewe, hasali wa moyo wangu, naamini nilikuumiza rohoni, naamini pia ulilia machozi mengi. Oh, najua nimekukosa. Wewe ni furaha yangu, ukiniacha nitakufa baba. Niko chini kwa magoti, naomba nisamehe. Unachotaka, oh, nitakupa. Tabadilika juu yako, sababu nakupenda.
Phoenix.com.